Ibite jimi, kundi atwaye n'umunezero byagenze bite mwa? Uhagira ngo wageze mu ijuru rya karindwi.
Ariko Boris nawe, ngo mu ijuru rya kangahe? Mu ijuru rya karindwi hano hafi. Ariko uziko ntarinzi kugira urwenya bene ako kageni. Kumva radimara birenze kuba mu ijuru rya karindwi mba nambuye kanyandiko wampaye intama mataratekwa mu cyayi. Kandi ubwo wasanga utajya wumva radiyimara kamarampaka yumvikana ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,545.
Yumvikana guhera saa moya za nimugoroba kugera saa mbiri buri munsi.
Mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari.
None se nabigenza ne kugira ngo nanjye numve radimara?
Nta kindi bisaba, fungura umurongo wa metero 16 kuri megahertz 17,545.
Itangira saa moya za nimugoroba kugeza saa mbiri buri munsi.
Wumve radimara yiyemeje kugwanya ikinyoma mu Rwanda.
Ko radimara ivugira ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,544.
Yezu ati wabimenye. Imara ivugira ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,544.
Yumvikana guhera saa moya za nimugoroba kugera saa mbiri buri munsi.
Yewe, ngiye kujya numva radimara ntarasigara inyuma nk'ikote pe. Abaduhozaga ku ngoyi y'ikinyoma nibashaka basubiza amahirwe mu isaho, maze nzarebaho ryaterabwoba rizanyura radimara.
Ngaho guma mugabo wa mama maze ujye wiyumvira radimara.
Itangira saa moya za nimugoroba kugeza saa mbiri buri munsi.
Niyo nzira ya demokarasi isesuye, maze uve muri iyo nkangara y'ubujiji yuzuye umwijima. Twashyizwemo n'ubutegetsi bw'igitugu burangwa n'iterabwoba gusa.
Yewe, burya koko intamenya ibeshya byinshi pe. Kumva radimara yumvikanira ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,544 ni iterambere rikataje koko.
Wowe uravuga iterambere, ahubwo uvuga demokarasi isesuye, maze tukarubanamo twunze ubumwe kandi nta ukangisha undi by'amoko.
Radio Itaho kajwi ry'urunyarwanda ivugira i Washington. Mwumvise rero publicite ya Radio Impara, ni nayo itangije ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Nkuko nari maze kubibabwira, nicyo kiri ku murongo niyo ngingo ya mbere y'ikiganiro. Radio Impara mwari mumaze iminsi mutegereje, cyangwa se abanyarwanda bari bamaze iminsi bategereje bari mu karere ndetse no mu mahanga. Yatangiye kumugaragaro, kuva ko yatangiye kumugaragaro nuko yatangiye gucishaho ibiganiro bitari indirimbo guhera uyu munsi tariki enye z'ukwezi kwa 12. Izi gihe rero Radio Impara ni radio ikorera ku murongo mugufi cyangwa se short wave, bishatse kuvuga yuko Radio Impara idashobora kufungwa, mbese idashobora kubuzwa na leta y'u Rwanda kuvugira mu gihugu. Ariko si ubundi yaiba iyiburiza iki gukora cyangwa kuvuga, kuko ibyivuga ni ibireba abanyarwanda, ibyo abanyarwanda bakeneye kumva kandi nabo bakagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo basaranganya ibitekerezo bungurana inama. Iyo radio rero ikaba izatangira nako yatangiye kumugaragaro uyu munsi ikiganiro cya mbere cyaciyeho, kandi kazajya itangira isaha imwe za nimugoroba ku masaha y'u Rwanda ikarangiza gahunda zayo isambiri za nimugoroba. Impamvu rero ibingi bari ibintu bya ngombwa ni ibihe. Tumaze iminsi radio tuyitegereje, abavuga bati radio yumvikanira mu Rwanda. Abantu benshi baramaze iminsi bavuga bati radio itahuka ni nziza, ariko ntabwo igera hose. Mu by'ukuri ntabwo ari radio itahuka, ariko kandi twishimiye ko na Radio Impara yatangiye, kuko izatuma nibura ibitekerezo byacu by'abanyarwanda byumvikana ahantu hose, haba mu gihugu imbere cyangwa se no mu karere, ku bantu bashaka kumva icyo abandi banyarwanda batazirikiye hamwe batekereza, abavuga bisanzuye icyo batekereza, ibyo batekereza kuri gahunda za guverinoma y'u Rwanda. Y'u Rwanda nka zira za gahunda za Ndi Umunyarwanda, gahunda y'ubwisanzure bw'abanyarwanda, gahunda ya demokarasi, gahunda y'iyobokamana, gahunda y'ubutabera. Ibyo byose ni ibintu bizajya bica kuri Radio Impara, nkuko twabimenyeshejwe n'abagenzi bacu bakora kuri Radio Impara. Batubwira yuko gahunda ziri kuri murongo wa nako kuri ku ngingo za Radio Impara ari ingingo zose ziri abanyarwanda, harimo ibyo byose maze kuvuga: ubutabera, demokarasi, ubwisanzure, urubyiruko, abategarugori, ndetse n'iyobokamana. Ibyo rero ni ibintu bizashobora kumvikana mu Rwanda guhera uyu munsi. Ibyo rero kandi bikaba bigiye guha abanyarwanda bari mu gihugu imbere ijwi amajwi ndetse nibura nicyo nakwita amahitamo cyangwa se choice mu cyongereza, kuko abanyarwanda ubu ntabwo bafite amahitamo. Mugomba kumva ibintu biri ku murongo wa guverinoma y'u Rwanda cyangwa se ntukore. Ubu rero siko bizajya bigenda, nibura n'andi maradiyo ashobora kuzaboneraho akagira ikintu cyo gukompitinga, bikazatuma noneho abanyarwanda bashobora kugira ubwisanzure buhagije. Ndashimira abanyarwanda maze iminsi batangiye ibitekerezo byabo, haba kuri ariya ma website mubona mu Rwanda bavuga bati se iyo radiyo bahora bavuga icishaho imiziki gusa, kuki idashyiraho n'ibyo biganiro bavuga, ikibazo cyabaye ikihe? Ariko mu by'ukuri babonye ko gutinda si uguhera. Uyu munsi radiyo yatangiye ku mugaragaro. Ubu rero kugira ngo tubivuge kuri radio itahuka nta kindi ni ukugira ngo mukangurire abantu bose muzi mwabwire, kuko iyi radio ntabwo iri kuri FM, iri kuri shortwave. Abantu batazajya bagira bati se ko dushaka radio kuri za FM ntituyumve, kandi mwaravuze ko yatangiye, ndetse mukanabasobanurira n'impamvu idashobora kujya kuri FM kugeza uyu munsi, kuko bisaba uruhushya rwa Leta y'u Rwanda, kandi urwo ruhushya rukaba yenda rutazashobora gutangwa mu gihe cya vuba, kuko ibinyamakuru nk'umuseso, ibinyamakuru nk'umuvugizi, ibinyamakuru umucyo, ibinyamakuru umusingi niko byagiye bifungwa, n'ibindi bitandukanye, kubera ko bitari mu kwaha kwa FPR. Igihe rero niko na Radio Impala ishobora kuba igiye kuri FM. Murabyibuka yuko na BBC ubwayo yigeze ifungwa igihe runaka, ariko ubu iriya umurongo mugufi cyangwa se shortwave ntabwo ari umurongo. Tukibaza rero ko izashobora kugera ku banyarwanda benshi, ariko uruhare rwa buri muntu wese no kwimenyekanisha kugira ngo igere kuri kubatayizi. Waba numvise bagiye batanga ubuhamya bavuga bati natwe muri Amerika turayumva, niba rero tuyumva turame muri Amerika nta kabuza mu Rwanda bo bashobora kuba bafite akarusho. Nibyo koko abari mu Rwanda bayumvise bavuze ko yumvikana neza kuruta uko abari muri Amerika bayumvise. Ahandi mu Burayi bavuze yuko nabo bayumva, ariko mu by'ukuri nubwo no mu Burayi ikenewe, muri Amerika ikenewe cyane cyane igamije guha ijwi ijambo abantu badafite ijambo, aribo kandi bari mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu Rwanda imbere. Mukangurira abantu bose kuyumva. Uburyo rero burahari bwinshi kandi buroroshye, no kujya kuri Facebook mukandikamo yuko Radio Impala yatangiye. Hari yindi nama nkuze kugira abantu, murabona nka biriya binyamakuru byitwa Umuseke, Igihe, Kigali Today ndetse na za New Times, nubwo bigoye cyane kuvuga ngo yenda bazapfa kubicishaho, mwebwe muza no kuvuga igihe bariho bakora za commentaire hariya hasi, mujye namwe muroginga in mushyiremo ibitekerezo byanyu. Ibitekerezo rero nta nubwo bigomba kuba byinshi, no kuvuga ko hari radio yatangiye kumvikana mu Rwanda, kaba Radio Impala yumvikanira ku murongo y'inoyu, icyo gihe bizasomwa n'abantu benshi. Ubyumvise azabwira undi, n'uwo wabyumvise nawe wabwiwe nawe abwira undi. Nuko inkuru zigenda, niko mobilisation ikorwa maze ibintu bikamenyekana. Muzasanga rero mu minsi itari myinshi miliyoni y'abanyarwanda iriho ibyo yumva, nyuma ya miliyoni ntabwo bizamara ukwezi indi miliyoni itarabyumva, indi miliyoni itarabyumva, nubwo rero nigera kuri miliyoni eshanu ubwo agenda yayo izaba yagezweho, kubera yuko murabizi ko abantu bose n'ubundi ntibatunze amaradiyo cyangwa se nta nubwo bafite na intere politiki. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe muzageza ku mubare nk'uwo nguwo, iki intego yayo yo kwamamaza Radio Impala izaba yageze. Ntabwo rero tugomba rwose ibintu ntabwo bijya byikora, twumvikane kuri uyu murongo turiho wa telefone arabumvira kuri website, ibintu ntabwo bijya byikora kandi bisaba akantu gatoya. Ubu ngubu twatanze umwanya wo kugira ngo tuze kumva radio iri bumare isaha imwe n'igice, ntabwo gutanga iminota itatu yo kugira ngo wandike kuri Facebook uzayinanirwa, kuri Twitter bazifite, kuri za MySpace, kuri buryo bwose bwa social media, za email, mwumve agaciro k'ibi bintu. Ntabwo ari ukuza ngo twumve radio itahuka cyangwa se Impala tuyicareho amasaha abiri isaha imwe iminota mirongo itatu, ibyo bisaba iminota nta minota, n'amasegonda kugira ngo wandike wandike test text nako ivuga gusa umurongo 15740 niba ntibeshye niba tarehe 17540 ubwo byo yenda twakongera kubisubiramo gusubizamo iriya publicité kugira ngo turaze gusemera publicité mbere ku kiganiro nako hagati no mu kiganiro kugira ngo mukomeze muyandikura batayandikuye kugira ngo muyishyire muri za Facebook zanyu inshuti zanyu zose zayibona inshuti zabo nazo zibone nuko abantu bamenyekanisha ibintu n'ibikorwa byabo muri iki gihe cy'itumanaho rigezweho kuri Twitter kuri Facebook kuri kuri MySpace mbese ahantu hose hashoboka mukomeze rero mwamamaze radio Impala kuko izatuma nibura gahunda z'abanyarwanda cyangwa se ibitekerezo by'abanyarwanda bari hanze byumvikana. Mbere yuko dukomeza rero dutangiye ikiganiro cyacu nyirizina reka mbere yo gutangira kwa ry'ubutabera dufate amasegonda 50 twongere duciseho iyi publicité ya Radio Impala.
Radio Impala kamara mpaka rudatinya ibyuma byo mu rubiriho. Banyarwanda kazi inkuri wa Impala Radio Impala twari twarategereje ubiravugira mu Rwanda rwagati ukeneye kumenya ukuri kubibera mu Rwanda umva Radio Impala kamara mpaka rudatinya ibyuma byo mu rubiriho. Wowe urambi wakarengane gakorerwa mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari fungura Radio Impala ivugira mu Rwanda rwagati kumvikana mu karere kose ndetse no mu mahanga. Ukeneye kumva ibitekerezo byubaka kandi bihuza abanyarwanda nta kurunda moko iyumvire Radio Impala ivugira abaniganwa ijambo n'ubutegetsi butegekesha igitugu. Wowe urambiye ikinyoma n'iterabwoba kandi unyotoye n'ubwiyunge nyabwo egera Radio Impala ariyo marembo ya demokarasi sesuye maze ushire ubwoba wumve Radio Impala imara impaka ikinyoma kigaharirwa na nkana.
Vite Jimmy, konde watuwe n'umunezero byagenze bite mwa? Uhagira ngo wageze mu ijuru rya karindwi.
Ariko Boris nawe, ngo mu ijuru rya kangahe? Mu ijuru rya karindwi hano hafi? Ariko uziko ntarinzi kugira urwenya bene ako kageni?
Kumva Radio Impala birenze kuba mu ijuru rya karindwi mba nambuye kanyandiko wampaye intama mata ataratekwa mu cyayi. Kandi ubwo wasanga utajya wumva Radio Impala kamarampaka yumvikana ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,540.
Yumvikana guhera saa moya za nimugoroba kugera saa mbiri buri munsi
mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari.
None se nabigenza ne kugira ngo nanjye numve Radio Impala?
Nta kindi bisaba, fungura umurongo wa metero 16 kuri megahertz 17,540 itangira saa moya za nimugoroba kugeza saa mbiri buri munsi wumve Radio Impala yiyemeje kugwanya ikinyoma mu Rwanda.
Radio Impala ivugira ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,540.
Yezu ati wabimenye, Impala ivugira ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,540
yumvikana guhera saa moya za nimugoroba kugera saa mbiri buri munsi.
Yewe ngiye kujya numva Radio Impala ntarasigara inyuma nk'ikote pe. Abaduhozaga ku ngoyi y'ikinyoma nibashaka basubiza amahirwe mu isaho maze nzareba aho ryatera bwoba bizanyura Radio Impala.
Ngaho guma mugabo wa mama maze ujye wiyumvira Radio Impala itangira saa moya za nimugoroba kugeza saa mbiri buri munsi. Niyo nzira ya demokarasi isesuye maze uve muri iyo nkangara y'ubujiji yuzuye umwijima twashyizwemo n'ubutegetsi bw'igitugu burangwa n'iterabwoba gusa.
Yewe burya koko intamenya ibeshywa byinshi pe. Kumva Radio Impala yumvikanira ku murongo wa metero 16 kuri megahertz 17,540 ni iterambere rikataje koko.
Wowe uravuga iterambere ahubwo vuga demokarasi isesuye maze tukarubanamo twunze ubumwe kandi ntawe ukangisha undi by'amoko.